kooti enkuru etula mbitundu byeggaba erangiridde nti ku lwokuna luno lwegenda okutyemula omusango ogw'obutemu oguvunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum. Kino kirangiriddwa omulamuzi Alice Kawukaako Muhangi oluvannyuma lw'okuwuliriza ennamula y'abantu ba bulijjo abadde bagoberera omusango guno abayitibwa ba court assessor, nga bano kooti yabakkiriza okugoberera ebifa mu musango guno n'oluvannyuma bawe ensala yaabwe wadde ng'ensala eyo kooti si kweyeesigama mu nnamula yaayo. Baasesa bano ababadde bagoberera omusango ogwo, omusango munnamula yaabwe bagusingisizza Okello Onyum era ne basaba omulamuzi nti atyemulire Onyum ekibonerezo ekikakali ennyo. Mu kuwumbawumba empoza ye, Okello Onyum ng'ayita munnamateeka we Richard Kambu Kumbuga yategeezezza kooti nti mulwadde wa bwongo era enfunda eziwerako abaddeko malwaliro agabazuule. Ono era alumiriza nti oludda oluwaabi lwalemererwa okuleeta obukakafu obw'essimba obumenyawo ebyobulwadde bwa Okello, kwe kusaba kooti nti emuddiremu kubanga si kya bwenkanya okusingisa omusibe omusango ate nga yaguzze atategeera bulungi. Lw'oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya lulumiriza nti Okello agezaako okuwugulaza kooti naye obwongo bwe bulamu era ne byakola bitegeera bulungi. Obujulizi mu kooti era bulaga nti Okello ono avunaanibwa emisango ena egyekuusa ku butemu, ku ttemu ery'abaana abali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka ebiri abaatemulirwa ku kifo ekirabirira amabujje ekyagaba Early Childhood Development Center abattibwa ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno mu bitundu by'eggaba mu Kampala.